father and son.
Kama ngekuwa kandanda we kagene, kama mboga njegene, kwenye ngoma za asili we segene, na kama ndege tetere. I like the way unavyochuma gatembele, unanifunga na kengele, kama kuku kona mchele, akili nani ama,
ama.
Yo ni kama mazinga ogwe mwe,
hayo maja,
hizo mwe mwe mwe,
oh yeah.
Na mifo nende, kweza kona teisenka,
asa weka. Weka nani? Aya. Asa weka. 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 Asa weka. Weka. Weka nani? Aya.
Ah, no! This is Sina. Goddamn Sina. Chief. Okay. Bati ni kwa hilo bam bam bam. Nipate kufarigika. Baby girl, come, come, come. Nijone nime tajirika. Like a princess, you're my number one. Nakupenda kichize, tupotoka zaman. Inga watu po ize, kwa pendi la thaman. Na tunaliwe kalize, kama kifanya na ban. What a bam bam. What a bam bam. What a bam bam. Bam bam. Atini pende miachana na kina nani. Kama unataka hii, ni kupinde na na hii. Buka mina zinika na body. Andawea mina funguwa na kodi.
Asa weka, weka, weka. Weka nani? Aya. Asa weka. 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 Asa weka.
Weka. Hey, father and son. Ani asei.
Bigiri kumbambam.
Chomeka.
Nacho meka pale kutamtam.
Chomeka.
Palipo zidi mahamham.
Chomeka.
Ale kupampam kubambam.
Chomeka.
Aya. Weka. Ha ha ha.
Ah.
Ha ha ha. Weka.